Haravavuga ngo urukundo n'indwara nibokuka nibyo sinchaka kuvamo muri rwo narakwamye kukurukundo mabe nahandi narusanga ufite ukukundo urihariye mu rukundo be iye ee bamwe bagwamo bakaruhama nibifuze kuzasubiramo ariko njyewe naguyemo neza sinshaka kuvamo ubuziraherezo ninjye nawe mabe iye ee kukurukundo mabe nahandi narusanga ufite ukukundo urihariye mu rukundo be iye ee
Sun.